Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde hollitinde jeena yamna ƴaɓɓirima silimaji jettile ñoro mango oɗo wattu goto wodi motti suudu baba. Sakiraɓon compétité wiide ko yata yimɓele nogoyom kañi en keddi wakkande damaji ɗe camile nokku no dirteɗo keñe ba wiyama le on ɗo wattu furdo rewɓe lano gonno hakkude yimɓele heddiɓe ley ɗiɗo kasaraji. Ñomoɓe noddirta cewɗo o hollitan wiyde ko yata yimɓele temeɗe nayo e nogayo goo oɗo ñoo o yiya leyleydi meɗen ndi wattu joni suudu humnino kabaru cellale nokku wiyano wonde waddoni imma daraji fa pewta e ɗiɗo tiɗallaji. Wala fo dulluɗuɗi soɓami fa lewru ramadan ɗu dariki kamɓe rewɓele defoɓe golleji mabɓe ɗi ɓeydoto sanne worɓele ɓeydo an andino no kabaru ɗiɗo golleji gori o garan famtade ɗum e journal ngal ɗi wonno sembe kabaruji ɗimin joguiniɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Gagni kanti won to ɓoggui jamɗe to kanko noddirteɗo Oumar Waygalo joɗini on ɗo micro ji ɗiɗo hollitindiɗe ɓe mbi yimɓele sappo e jeenon ɓe ka taƴeral heɓama ley hen ɓe keddike wakkande damaji ɗe camno ley nokku noddirteɗo keñe ba wakkande mo gonno e darto toon kanŋeji noon hollitira wiide ley ɓeɗo yimɓele heddiɓe ley hen ɓeɗu rewɓe worɓe sukaɓe famarɓe kañe sukaɓe jokkolɓe fa no gonno leyn fa yettoyo habuɓe rewɓe du wiyama tawama ley ɗeɗo damaji micciteɗen wiyama wiide du sinwa en kañe joppi ley ɗeɗo nokkule damaji ɗe wiyama jamar nde woɗɗo toon jamar nde ɗum fo haɗa ɓe nadde toon fa keɓen famtade hono wuuri Ousmane Ali Bouly.
Yimɓe sappo e ɗiɗon keddi sappo ɓeeyo rewɓe ley bonanda caggal ko damare sami nokku noddirteɗo série Baya oma siba waɗi kikiɗe aljumare ƴaɓɓene nde leydi gendi o nokku e commune rural Faléa ana wara e kilométre ji nogay ley cercle keñe ba nokku o sami ɗo yimɓe sappo e joyon ɗum woni ko yimɓe tan ko collectivité tato e mabɓe woni yaltuɓe kay jaltidimɓe e barme e nananlaji keɓadi hollitama wiyede kamɓe ɓe gana hulanaɓe e collectivité yo ɗum nokku sinwa en kiɗɗo mo gollanno ley muɗum o masibo waɗi caggal samugol damare ko waɗi hakkunde gelle keñeti e kofing ley commune Dialafara e sita kili ley o masiba gaɗɗo sappo e jeɗɗi lewru avril ndu yimɓe jeɗɗon wono heddiɓe hen ley capanɗe tato tawanoɓe ley inde damare ley wattude ɗum waɗanno o nokku seedi ɓe cultivide joni woni arande fa hono o masiba waɗa ɗo woni nokku keñeti e kofing o ɓe tindini wiide ko sabi bini ɗi samugoji kay andaka tafon fanɗi fuu dartoɓe kanŋe sappo e jeeno wonno heddiɓe ley ɗi masibaji ley hakke yontere wotere tan ley cercle keñe ba o.
Kamɓe laamunkoɓe wonɓe nokku noddirteɗo feeleyaɗo kasaraji ɗi gaɗɗoɓe kollitini se mabɓe ley oɗo golle sanne ɓe mbi hiidu eɓe gondi hokkude jamar nde hakkillaji lobbi faama hono tiɗalaji ko tongui dow ɗeɗo damaji kiɗɗe ɗum e tawede fuu kanko kumanaw le oɗo nokku o wi ɗumin yaafa feefa jamar nde wasi yettade ley ɗeɗo nokkule keɗɗe mo kanko noddirte ɗum hom kamɓe sogo komo sifi dow hen do faccitago sitan sidiɓe
mbeɗe wondi e famontunde yimɓe ɗe fo e da muɗum ona andi haɗum itti gon kanŋe ɗe ley nokkuji amen ana tiɗi sanne saabu dena hunde fiya Allah gollal wala ɗo ko hewtida amen jawdi somi wala nen ngani gollal gotan mbeɗe da accude jaati limde guese amen ɗe ka e durugol saabu itti gon kanŋe ɗe komi wawa haalde de jama fuu tinno e rendina ko e muɗum soɓene gollal e gueyɗe ɗe ɓe wattana haqqille samboji yogaɓe ana yaaha gulle fe jamman nde yimɓe maɓe keñeɓe feccugolo ana e muɗum saabu den woni debbo goto samɗo kayi ɓinguel muɗum mbeɗe wondi e wadde imman daraji mi famintina yimɓe fo e da muɗum yalla pate hono o torra kasi hewta amen
ɗiɗo kabaruji fo ɗo mba hewdirdo beme amen andi ɗe ɗum do page Facebook e compte Twitter studio tamani. Ko ɓuuri milliardji temettati e capanɗe jeenayyi ɗiɗi sefa ɗum anni yaltinede wattu joni fa pewte tiɗallaji ley wuddi leydi meɗen ndi ɗum les région mofti kañe e les région sego o ɗiɗo kabaruji kanko soggel ko kala mayga premier ministre kanko hokkiri wakkande ɓe gadduno batu mabɓe no tiɗallaji ɗi gori le wuddu leydi meɗen ndi fa keɓen famtare keɗɗen sitan sidiɓe Ali Cissé
lewi hoorejo gouvernement docteur Chokali ko kala mayga ko ngal golla ko tewta yo moƴƴintude kan e faabade gelle fuɗe wolde ne hewtini torra le wuddu leydi ni
tewtere muƴinane le ɗati jottinde région ngaji gonɗi le wuddu leydi ni waran latade sababu e juuɗe amen waɗande yimɓele jooɗiɓe le ɗiɗo nokkule komi kani waɗandenoɓe yalla miɗe keɓa fuɗɗude golleji dartiɗi ɗi yimɓe fuu tawete le muɗum banggal jottinde région ngaji gonɗi le wuddu leydi ɗi duuɓi tati gawroji ɗi woni ɓande 2022 yaade 2024 le ndeɗo dewtere ɗati muuɗi kanɗi jokkede ana leyhen fa yetto yuɓɓude kabaruji kan e gollirde ɗi
yimbeji ko heewi yobe lam motti wonbe le genni motti pebe holliti wi o projet faabato do en sanne Moktar Touré kanyo goto e fedde société civile mokti o ngal gollal haala mudo haalama giddide lamu tabbingo ga hande be de watti jadi do natton gonga
minen kam mi de njide dum lato gonga kanan ko be fa heewi tabbibe haala goto ga haali kanyo endu bangal mballigu le région motti ga wala fu ko jokkiti hen homo fu ana andi région motti o ana wondi fewde tiddalaji nawde le odo golle homo fu ana haani haltenen hudu woni hen gedum dum wadeno haaniri tawa yuruku yuruku fu wada hen dum
micintunde jama ko yata milliard temtati e chefan e jene e didi anade wonde tewjade kasin wulli wadgo o projet milliard temdre e chefan tade didi sefa wonku yeda talkuru humininu wadde di golleje fu waran hollitite le jida ministreme le nyalade warande dum ko holliti horje gouvernement leed malni
en kala on kabaru nyaaw ciowdobe bi ko yata yimbele temedi do e temed nayo en biyan nono kay go o do nyaaw yey muuden leeliti meden di yo suudu humniru kabaru cialali no ko litiri wiide fa pewto be dido tidalaji wiama ko buri hen diyam pikkiri million kanyo ujinaaji temdere naati le no ko fa lawn suka be kan fisirede kedde mo kon ko noddete Musa Kone yo gote gondo len duudo suudu humniru kabaru habul nyaaw ciowde leeliti meden di kuma sifido hen do faccitango sitan sidibe
il faut reconnaître que pour
on a hand farmed it. If I'm not a hapde mol nyaw me tewti tohon ko yata million goto e ujnaji teme e joy pikiri ku nato sabe hapde mol nyaw de pikiri ni fu e damudun hebama chaggan ko pikiri hebama me imi kasin me wat ima draj me tiewi honene gwalan hani wadrede homo e homo hani pikede homo en hani wadrede ni pikiri nyaw chowdede anawa nangude suko anawa nangude mawdo gale teki nago amengo me yii nyaw chowdede sukabe ku yata dugu jok ur nangude sanne du watu me tinni me pikki suka fu ko won leddu bi joy yaade do mudun adan de nyalane wartande handen hodi taka nukku fe goto wi nyaaw ciowde de won mo wari
registré aucun cas de décès du alaurujol
ko nayri bangal wattu joni en kala hono jangude dewtede kanyen jangude livre ngaji di yama hejjoji mudun daddama ley atalatar jabbi non de do pomo ko do wattu joni sisiliji kewdo be cubi do hen hono kambe balli fitobe dewte kanyen ko nande mudun yal hono dewte mabbe de kani renirede fati dum bonne kanyen ko nande mudun jamar dedu jewto yal hono han jangir dewtede sanne fa kebe famtar kedden Ali Sisi
ngal kortal hannen ana hollita nafa mo andal neddo ma kay keba mudun ma jawdi wa hegutunde dum fa yottar hono andal fina tawa nanan mudun dum ko holliti madame Bokum Fatoumata Siragata Traoré kanko o directrice fed entretien centre malien de promotion de la propriété industrielle
aujourd'hui hande wattu e juude amen filetade e imma daraji ko min gondi wadde fewde yimbelle gondube muinde artiste en fa yetto yimbelle ngaddobe kulleji kesi nyande fu
lewi directrice fed entretien bureau malien du droit d'auteur lewi mokko hono de nyalade ana nato sabe yimbe ka neddo waado winni binni ma watne hoore mudun huna mawna gonne ana heba jobaare mudun ko holliti kasini wi imma draj an hana wadede yalla yimobe kiddube ana heba faabe dum go holliti madame Diallo ayda koni
min paami wiide nyaloma hande o ko heewi beedo yimbe fu tawan du mu en wuddi kesan be baawa heddaade yeso yimbe dum saabi so min bammi anni hanne yettude be yalla bibbe leedi mali fu ana anda beedo artiste en jogibe ande kunchube drapeau leedi malindi no towiri le leen di faaya tare cangal lingi
micitunde wi lamun koobe lam hakkunde radio ministere humnine fina tawa kan e kabaruji isngaji leedi meden o hokki kalisi ko yata milungi didi e ujnyaaji temdere yimo antitirtere Mohamed Sila mo sella ana fota lebbi handen
en kalan kabar lew ramadan du se mbi sadaji be di kambe de rewbe le gollobe le ciudibe dun non golleji mabbe di be dirto se dewbe immoto illa bete be immoto illa jamma be immoto wakkati furdata be dari defugol kanya ko nande mudun hollitinde wiide worbe le be dum biyana andina hono kabar di do golleji ngorri sanne kanko sitansidbe won ko dartini min do hen kedden do faccitango kanko hore makko e Ali Sisi
mede andi golleji mawde di rewbe wonde e godde le ndiw lewru korkaru mede darni faabaade be rewbe e hokkude be huna fuk be muuyi alla andun be tampere mabbe ne dum ko holliti yimbe ko heewi le genni bamako
ila bete low rewbe ana immo mu'inamen ko mi nyaam alla tan waawi yubude be e tinnaare ko be gondi wadde so wana dum so gonga o idon ciidi sanne minen ka mi de jetta be tan kaldo hala gebbu fu hali hala munyal min ka ko nardam e fa handini woni be tawre munyal
debbo fu ana han hollitinde natade debbo du hana tawede mistene sabdena men won fuddode men won timmode du holliti rewbe gobbe ga ciagal muuben lamdo worbe du tinno famabe e faawobe le golleji mabbe
metiere
ngongo o ciagal dido golleji fu worbe an hani yettude rewbe le dido golleji ebe kan wadande be kadu julde neddo fu balludo debbo allah yoban du no mojjiri min fu mede andi worbe an wadana galleji mu en ko waawi fu
micitunde wi rewbe ko heewi an yaha golle biringaaji mu en tilo fiite wara defa kasin lenu leru korgaru
fande en keddoto do kabaruji lewru ramadan du solando jabi so bami fa balde sapo cekci todde naati le nokko on do wattu furdu dewal Allah gal hani beedete nafilaji di dun dem beedete holitindi wiro wobbe bala ana jula fa dun yotto 4h bt andabe kabaru dina ka koliti wil yudum wana wajibi ka sa wadi dun yidum nafa sanne fa kebben famtade fande kebben sitan sidi be ali sisi
Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin
en hakunere jamman medeli miside rama bago jikron golf ku yati yimbe temede temede ngung war ana nafali nde miside ku he mabbe jati ana toyda ga homo fu ana tewda wadde nde julle yalla neba baraji mudum
sa demande beaucoup de courage
ana hasindine tinnaare maw min kamide wara miside do mi heddoto do min jula fa 4h bete mi wir fo ciudi mi wayroyo mi warta miside do kasen min jula fajir ciagal so min julu fajir mi heddoto miside do fa wakati 6h30 so dum wari fu so mi heba yaltude miside ne mi yaha mi utta bitiki an lumoto yimbe ana hani landinanaade dum tan balde sappo tan watta mo fu ana hani wadde ko wawi hen
tous les races et dimanche
ga won horbe dina ko holliti mi sote morna di naflaji juddi ana nato sabe hewtunde bani adama torra ma faawi hadde yaade golle dum wala tle neddo wada de naflaji mohammed yatturu ganyo imam miside arama
nafla selde do niya
as nafiloje so a wawi wadde dum a heban baraji fa heewi so a heba wadde dum jurum fe goto a heba tan so a tabiri ana wawi wadde nafiloje wala ko bonnanta golle ma de nyalon ada wawi wadoyde ma so a tajori a wadi jamma o fu ada jula wala ko mawda nafude hol madal nyalon a hana wadde dum sabi yimbe ana hasindine ma nyalon so a yiya kane de latto tonya
o be do ton el babu kon nala
mi cintunde jama on win di naflaje ana jule le badde sappo korgaro fa yottade jamma lele tre kadri sabi dina ko he holliti wi lele tre kadri ana hebel le badde sappo saktre lewru korkaro Sidio Tamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sikrab nyelo ne li region ngaji meden to wattu jone garda nokku no dirte do kuli ko robe kuli tiwi lew ramadan do batti ki ton dabay di dana korsina sanne fu fota nay be bi cioguna ga an bam uina chapade je ko fanjettuda uina tendre chapade nay cfa jamara wonde ton de wi cioguna bi sa jewi tiidi sanne kambe sotto be dum bi yudo wajibo sanne cioggu bi ko ngabbi nyalo ma hande o le yeti meden ti gardan do tumbuddo ko yata jenginobe tema dron gombe ley academy to tumbuddo kanye e nokku no dette do gurma rarusu e gonde famine ton wotto jononobe kanye jogiraade sukabe jangobe leede do nokku le koni fana mudu fa be to yel hanu suka wombe tombe fu kan jengirde yalla jandere ngibele odo nokku lanibe odo golle fedde UNICEF wonde to tumbuddo to woni tawel jandinde do timmal alkamisar handa solam e jabi alkamisar jangolo mbirte solam e jabi dokaten ki bete hande do kabaruji meden di mbi'en di do kabaruji fon ba hebe do bema ande to so ngadi www.tobberestudio.org no noddi do odo numero viamo mere mere 37321 fande fadi je fe no kon andir do no do e sed yewtere meden de an wodi wassalam
sido tamani